mpenzi, nijibu yangu barua, kukilafu usingizi, siupati sawa sawa.